the bad man. Golden Vader, Busta Bang Production. Man, I'm walla walla yon tabu de de.
Gonjogezo lulatini Wemba na wafila kama ni Londoni. My problems are my solution. Muva lunchi kuwa nili denation. My girl, let me ask you a question. Fuck the white, give your mama attention. Wagala baby, the Charlie commission. Vyange mkuwa de, my heart is your mansion. Pretty girl, vyange guavi sana. Jambu wange tufuke vana vasa sana. Vyange vyo nagwe ye guavi guana. Gwenja galantelo kuwana. Chechi tufu wala yitogwana. Newoli kadi wanze silikwegana. Hano mulu njize sima nyikulwana. Evyange mkuwa de jiri jolio kuwana.
Mana mwala wala yon tabu de de. Senjara, kwale mwake mbalara. Mana mwala gwenore wadala. Swete hatyo kongwa mahade. Mana mwala sinabodi. I like the way you live one up your booty. Cheche tofo wala yon tabute kwe. Kuyo mwe na kutide. Ye kwa singa January to December. Ye mwe na go hand de December. Mana mwala wala yon tabute.
Gonjogezo lulatini Wemba na wafila kama ni Londoni. My problems are my solution. Muva lunchi kuwa nili denation. My girl, let me ask you a question. Fuck the white, give your mama attention. Wagala baby, the Charlie commission. Vyange mkuwa de, my heart is your mansion.
Zete hatu mahata konkwara. Seta yo ya kwebio lino mara. Suviza tori suse njara. Kwale mwake mbalara. Cheche tofo wala yon tabute kwe. Kuyo mwe na kutide. Ye kwa singa January to December. Ye mwe kwa na go hand de December.
Wana mwe wala wala yon tabute. Bokende ndombe la fute.
Mana mwe wala wala yon tabute. Bokende ndombe la fute.